gudoomiyaha degmada Baydhabo ahna duqa magaalada Cabdullaahi Cali Wadiin ayaa shir gudoomiyay kulan looga hadlayay sharciga dhulalka. Ujeedka shirkan ayaa ahaa hagaajinta sharciga fasaxyada dhismaha dhulalka iyo burburinta guryaha wadooyinka sida sharci darrada u soo galay. Waxaana ka qayb galay gudoomiye ku xigeenka degmada, gudoomiyaha haweenka, gudoomiyaasha xaafadaha iyo agaasimaha waaxda dhulalka ee degmada Baydhabo. Gudoomiyaha degmada Baydhabo ahna duqa magaalada Cabdullaahi Cali Wadiin ayaa ka waramay ahmiyadda shirkan isagoo amar duul dhigay injineerada dhisa guryaha iyo jidadka.
Shirkaasi ma diyaar u saarayeen arrimaha meelba dhulka iyo dhismooyinka meelba magaalada Baydhabo si sahayd meelba hantisiyaad haya ee muddooyinka muddanba taasoo marka aqbal doon meelba la kulkulmaay sanooyinka meelba la xadhaaf. Aqbalaasaa kamid ahaayeen in qofka meelba muwaadinka oo kunool magaalada Baydhabo dhul meelba dhisi la faro dowladda hoos meelba kooy kabaadna raadis dhisi fasax meelba dhismo dhisi wali meelba dhulkaasi ka baadaw bila la fiiri meelba in wadda qadiim meelba ay fbahayn saa dartee dowladda hoose may soo bilayeen laba department oo muhiim ah oo go arrimaha dhulka iyo meelba khuseey iyo toya meelba oo injineerada iyo meelba hadii gudoomiyaha meelba ayaa inay boo xoog saar doonto mararka muwaadinka inuu markoo meelba dowladda hoose kooy xafiiska meelba injineerada iyo meelba hadii gudoomiyaha meelba hormar meel kooy kabaad marbuto shii meelba dhismeed meelba soo gudbisa er gudbisa fade ama meelba dirbada hore fade ama dabaqa dhismeed fade ama bilo dhismeed fade noo dhismaha soo marka waaxda meelba ma diyaar yihiin injineer iyo wadaad gudoomiyaha jag list dheer oo meelba la ka jagreeyo ilaa kan muwaadinka meelba magaalada bulshada meelba wax dhisa fade.
Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay oo sidoo kale xarun u ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxaa ka socda qorshe lagu hagaajinayo qaab dhismeedka magaalada si ay ula jaanqaado magaalooyinka kale ee dalka.